Hettiniiɓe fulɓe e mananoɓe ɗemngal fulfulde, emi hinna on nder innde Joomiraawo. Hannde en kocco e habaruuji meɗen diga nder deftel ngi'el ngel ngi'oton ngel Footooji. Habaruuji ɗin koccowama diga nder deftere ceniinde nde Joomiraawo. Nder deftel ngel en nana e habaruuji himɓe mawɓe ɓe Joomiraawo walli ndennde ɓe ngoni nder torra. Kettine, to on nani piiki hano nehi, sey ndaaron Footooji ɗin ɗiton yeeso. Footo arandejum. Na'aman yahi wuro Elisha. Diga nder deftere laamiiɓe suurawol ngol 5 ayewol 1 yahgo 12. Elisha no modibbo mawɗo nden annabiijo Allah ton leydi Israa'iila. Nyannde goɗo, neɗɗo goɗo gi'eteeɗo Na'aman yahi wuro makko. O ardiiɗo soojeeji ɗin ɗi leydi Siriya. Siriya bo kam honata leydi Israa'iila. Na'aman no neɗɗo gorko mo hulata mo sembe, sey ni kuturta o woodi. O yahi ton Israa'iila ngam o nani habaru goɗɗo gi'eteeɗo Elisha baawayɗo hoynugo kuturta makko. Amma Elisha wurtaake fuda ngam yaha hinna Na'aman. Sey ni Elisha lildi maccuɗo muɗum o yaha o taɓɓo Na'aman. O iya lota nder ndiyam ton Urdun faande 7, nden a hoyay diga kuturta maɗa. Na'aman nanay belɗum, yonki makko boni, sey o yi'i, mi miilino o wurtoyto o taɓɓoyam, nden o nodda nder innde Allah makko ngam mi hoya diga e kuturta am. Nden Na'aman yahi dilli muɗum nder bonol ɓernde.